Hello? Baby, I turn.
Jay, you and I, it's over.
Why, baby, why?
I was just joking.
Zenwap.com.
I love big boys' music.
I love co-politics.
Okay. It's not easy to be with you. 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 Nani shiva bengi bakufwaya. Nani shiva bengi bakupampa mina. Basi wazala bokuwa na ine. It's not easy to be with you.
Ndimulavu, ndimulavu. Ifadi wakuna sangu kesavu. Ndimulavu, ndimulavu. Ifadi wakuna sangu kesavu. Ipali wakuna voma na savuka. Ipali wakuna voma wankaka. Ipali wakuna voma wantuka. Cause love wampela yali busana ko. Kuri wala love unetea ifika ko. Wadimpela love unoti fimeko. Dine nsansa lelo sore kanseke ko. Ni wadeti ya ndinga kalenda. Utupunda kwa mutima wali menda. Uli mutonga bemboro kalunda.
It's not easy to be with you. 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 Nani shiva bengi bakufwaya. Nani shiva bengi bakupampa mina. Basi wazala bokuwa na ine. It's not easy to be with you.
Ndimulavu, ndimulavu. Ipadi wakuna sangu kesavu. Ndimulavu, ndimulavu. Ipadi wakuna sangu kesavu.
Nangu wide nangu ondori wandi. Nangu vite nangu kashkori wandi. Uri wandi wa baby uri wandi. Nshifu mpwe pila ndawa nandi. Narishi wati bengi wa kufuaya. Wadishi wa bengi wa mfuaya. Ukushai we nisi nisi kanshi. My love kwili nisi nisi kanshi.
It's not easy to be with you. 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 Nani shiva bengi bakufwaya. Nani shiva bengi bakupampa mina. Basi wazala bokuwa na ine. It's not easy to be with you.
Ndimulavu, ndimulavu. Ipali wakuna sangu kesavu. Ndimulavu, ndimulavu. Ipali wakuna sangu kesavu.
DJ Kopada, this is a film for the
DJ Kopada.
Anyway,
Eddie knows a shot. DJ Big Boys.
And I'm a T-shirt.
Zenwap.com.
I love big boys' music.